nyonga ondivisaga butlungu enzela umphethe ngayo uvusa balele I'm sorry my baby ndicela uxolo ndikuxolele my baby you did it a minute ndisathanda mna I'm sorry my baby ndicela uxolo I'm so sorry now.